Kuona mimi na wewe mpenzi tupendane he tudumishe penzi kwa maneno yao tusijefeli he wendo wangu my boo wendo wangu my love wendo wangu my boo wendo wangu my queen navyo kupenda we lolote tatenda japo sina kitu penzi la zati nakupatia we kupatia we kupatia na kusimpenzi ziba masikio usisikie hawale katia penzi letu na kusifura itaware
wale mwenu siwema hata wakisema waoneshe azarani wajue kwangu ni nani wale mwenu siwema hata wakisema waoneshe azarani wajue kwangu ni nani.
Poza moyo wangu ya walimwengu achana nayo na hofia kupata bu moyo na hofia kupata bu moyo na majeraha uriona yo baby siwajua maumivu ya mapenzi maumivu ya mapenzi ya mapenzi si unatambua walimwengu wana fitina zao unajua wana maneno kibao. Si unatambua walimwengu wana fitina zao unajua wana maneno kibao kibao
walimwengu si wema hata wakisema waoneshe azarani wajue kwangu ni nani walimwengu si wema hata wakisema waoneshe azarani wajue kwangu ni nani.
Chonde chonde mpenzi sijeota mbawa ukapepea
pepea pepea
si unatambua walimwengu wana fitina zao unajua wana maneno kibao si unatambua walimwengu wana fitina zao unajua wana maneno kibao
Mayor Music, 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 Music.